This is an MUT Radio podcast.
Diploma na ma-elista njengamanje. It's 52 minutes after one. And with me in studio, our second guest is none other than Upi Yeba and Uspiwe. Boop. Unjani?
ngiyaphila ngibingelele abalaleli emakhaya.
Yeah. Hey, Nkosi yami, kade ngibatshela off air ngithi guys ningangishaya, you know, sometimes the interview you set is khathi ukuthi okay izoba from this time to this time, but you know ukuthi inkulumo may flow and also futhi umuntu who's being interviewed yabo hey chaza ungafuni ukuba rude uthi hayi yabo. Yeah, so ufuna umnikeze isikhathi ukuthi akwazi ukukhuluma naye akhululeke. Siyabonga for ukusijoina namhlanje. Welcome to MUT Radio.
Nami ngibonga kakhulu ukuba ingxenye yaleli khaya.
Yeah. So ngifuna nje siqale from the very beginning. Mhlambe makukhona umuntu maybe let's say ongakwazi, they would like to know ukuthi ubani kahle lo bhuti okhulumayo, uqhamukaphi? And mhlawumbe sitshele kancane futhi about the upbringing yakho ukuthi usakhula nje. Lento umculo yayiveli kuwena noma into wayithola ngendlela as you were growing?
Ngibingelele nje njengoba sade sengibingelelile lo khulumayo bathi uBiemba ka music nasendaweni uBiemba. Okay, igama lakhe langempela uSamkele wakaMthembu oqhamuka ngala endaweni yaseLindilane eNtuzuma bathi Richmond Farm ne. Yeah, umusic ngathi into ade ikhona vele cause ngikhulu baba meduma yakho naye ka music cause
meye
ka Maskandi ke yena ibizwa ngo stylish high skinny. So ke kwaya ngokuya ke esikoleni kanjalo ngaze ngahlangana noSiphiwe, although noma uSiphiwe ngekho namhlanje usaya ngasemphantweni. So ke kwa uBiemba noSiphiwe ke sahlangana kwi gospel ke esikoleni kanjalo nasemalokishini naye ngokuthi kwayeshaya enye genre of music nami ngenze enye. Ngangenza ikwaito ke mina ngalesa sikhathi ngize ngingene kwi kwaito ngabukela kumsawa ngathi no sasa intwana ngathi mina ngeke ngihlule lentana no ngibe ngingene nje
athi ke uhlule lentana
ha ungabe ngangena kanjalo ke ka music.
So ungasho ukuthi because bengisazokubuza ukuthi mawukhula phela lento ye music uyithanda kuba khona umuntu oyobukele kuyena. So bengisazokubuza ukuthi uba wakhulumbuka wena wabona ukuthi okay no nami ngifuna ukwenza into ayenza shuthi mawuthi ke umsawa uathi ngihlule lentana mina.
Yeah, ngathi ngabukela kumsawa ngalezi ikhathi ngisakhula
but
sesibathe
yeah,
ngi best kakhulu kuShimora.
Shimora. Okay.
Cause ngibuye ngibe close kuyena yabo ngibuye ngisondele sibesihlale nje ndawonye ngise studio ngisho kanjani.
Oh, so wawancela kuyena kahle kahle.
Ngincela nje ngithanda indlela
ayiyo. Yeah.
Ngikulwe igqomo phela lo.
Ngikulwe igqomo. Malume. Yeah, that's absolutely great. So then for umuntu mhlambe obuzayo ungay describe kanjani like a musical genre yakho?
Ngingathi nje if wazi uMampintsha, angiqale ngoMampintsha ngoba mina uyena umuntu engibukela kuyena kakhulu.
Oh wow.
Yabo noma engasekho but mwazi uMampintsha bakhona no Madanon kanje.
Yeah,
music wami kanjalo but ke uthe wethu ukuhluka cause uyiqom trap yabo nalokho.
Oh, qom trap naleyode. Yeah.
Yabo cause umunye umuntu uzomelandela selandela lo Biemba lo. Acaka ukuthi hawu le ngoma zabuye zashintsha cause umunye uke kumelalela elindele ukuthi izobe hip hop kanti cha.
Kanti cha. Oh ngoba
isalele
beat yeah okay ngiyakuzwa. So manje ke yazi it's interesting ukuthi people that actually make like ingoma zegqom kanje ngoba phela vele ama lyrics yazi ukuthi awudingi kusujule kakhulu ngoba vele most of the time umuntu usuke esha hlambda izinto ezi 3 elokho iphindile yabo. But hlambda ikhona i songwriting process that happens yabo.
Yeah.
Ingoma ziyisibhalo wena nomuyi ubhale lo munye umuntu. Take us through that creative process.
No nje angifuni ukuqamba manga ingoma ngiyibhalela. Yabo ingakho ngithi ngibukela kumampinto noSiphiwe uyabhala.
Yeah.
Yabo. But mina mengangena e-studio akwakhala ubeat ngishaya ingoma kusho nawe uproducer. Ngithi ngishaya ibeat ngithi ngicula uthi hayi asigibele.
Asigibele.
Uthi asigibele asiloke sishona le nale ngoba hayi ngiyenza one.
Wenza wani?
Hayi ngenza wani.
Yeah, it's an confidence yakho.
Yeah.
So also cuz sesikubuzile ngokubhala ukuthi yena uyayibhalela inumculo wakho for i live performance. How do you prepare for that? what usually happens before the live performance? Because phela kusekudinga ukuthi uprepare yabo before uhambe uyoperforma phambi kwabantu.
Yeah, siyawenza ama rehearsal but awabi perfect exactly through ukuthi angithi sibe sibambe imisebenzi yabo.
Yeah.
But obviously siyawenza futhi mesifika stage.
Mm.
Lokho esikurezile kuve kube more ngoba sisuke sesikulendawo esiyifilayo.
Oh yabo. Yeah.
Omunye umuntu engawulalela yeah. Umusic wethu ewuzwe umdantise but the more thina sesise stage. Kuyamphoqa ukuthi adance ngoba sisuke senzele ukuthi adance kakhulu. Yabo.
Mm.
Senza nje kube mnandi kakhulu.
Uyakwazi ukudansa wena?
Ukudansa?
Mm-hmm.
Ah ngiyakwazi.
Okay, uzokutshengisa off air, uzongitshengisa off air.
Funa
ukujudge ukuthi uyakwazi.
Ungitshengise
futhi a few moves ngoba mina ngikwazi.
Okay, hayi kulokho
bani. So would you then say you prefer live performances kunokuthi okay, obviously I can't ask you this question ukuthi yeah. Do you prefer ukuba live noma you prefer to make music? But angithi rather ikupho enjoy more. Ukuba live ubabona abantu or just being in the studio making music?
Ngingathi konke because life bayadinga
ukuthi phela hey God
okay ngicela ukuthi angithi life khona bezongazi because mabe lo belalela umusic ngibe mazi lo PM because abanye abaningi ngizokutshenta hoti baningi o DJ especially ngasekhaya nakwezinye indawo beyidlala le ngoma esize ngayo namhlanje
yeah
but mebe ngangazi mina kodwa mengihlezi ngikhona ngibabuka sidansa kanye nale ngoma bathu ka sekune event kuleyo ndawo uthawo lo muntu ehlesi naye iculo yena lengoma
yabo
baze bafika kumina kathi uyintshotshelane ngoba manje ngathi mina no eyami ngoma ngakuculela manje
wow so I understand you manje why uthi ngcono kube live ngiyakuzwa yabo ukuze nayo into yakho ukwazi ukuyipromote yabo so speaking of ama event are there any upcoming gigs or shows that you have planned
yeah ikhona nje esiplanayo ku May before uphume khona enye futhi ezoplaneka mekubuya u Black Major beno Chelote eJozi because kumele beshaye homecoming
yabo yeah
akhona nje akanjalo ngicathi nathi sobe singxenye yawo
yes okay that's beautiful so when people listen to your music what are you hoping ukuthi they can take away from umculo wakho
yabo nje ngendlela abazolalela ngayo vele kuzobe kubaphusha ukuthi na ingoma ngoba lengomi kahlahle umusic wethu esize ngawo sifuna ukubuyisa igqomo futhi senza show ukuthi kuba ihit ama hit angempela
yabo
sibakhombisa ukuthi definitely samile
yeah definitely samile
alithamile definitely
oh lisamile ngoba ubona ngathi abantu nje banalento ukuthi hayi igqomo sifile inqwe piano and all of that and I say kolinto yethu
Aw kanti ke yabo nje khona nabanye abalobethi ade sithi thina sifuna ukushaya at least noma two songs wapiyana ngathi wa no nina ni right nina nje libuyisa kakhulu ku igqomo ngathi wa ni right nje ningalinge niphazame ngoba nizogxila ku piyano mase bethi hayi ni best ngala kanti nina la ni best khonila
ila
yeah because thina seza neli igqomo elinzima
enzima okay yazini sengifuna singene kulo leli gqomo lakho enzima kanje kodwa usitshele ngengoma yenu le ozengayo akuhambeki akuhambeki vele men perform
yabo nje la ngine vibe khona akuhambeki kusho perform la ngine vibe khona akuhambeki yabo
qiniso ke lelo
awa khambeki uvedusha wena ozothi enko ngoba kusuke ngingahambeki ngendlela kumnandi ngayo nengoma iyacacisa nje bafethu kumnandi la akuhambeki yabo nje nomgipi angisho ukuthi nomgipi la kumnandi khona hayi
yeah usikhumbuza kahle kahle a time in our lives and a memory la mhlambe khona la sahaya khona and kwangumnangane nje ukuthi kwangahambeki yabo mesela lengoma socabanga leyo nje
exactly
abantu bangakulandela kephi ku social media
ku social media yonke indawo u Biemba othi ngispele lo Biemba because
salethi ngoba nami nje hey
because sekhona okay ngizocacisa sekhona nabanye u Biemba especially ku Facebook yabo
sekhona
nabanye u Biemba ba ngicathi naba u Biemba ngelabi site but iqaleni mekuyimina ngeke u Biemba mengicheck up Facebook
yeah because it's a name that's very unique
u Biemba is b.yembr
yeah
b.yembr
yeah.
So ke ku Facebook u Biemba ku Twitter u Biemba Instagram u Biemba mhlambe ku Twitter kuzoba u Biemba Mthembi Instagram u Biemba YouTube TikTok yonke indawo ngikhona nje uzobona ama video etha khona lapho uma ufuna ukulandela u Biemba no Sphiwe uzoyithola nje uma ufuna ingoma uzoyithola khona uma ufuna ukusibhuka ke bakithi sikhona kuma emails ethi samkelemthembi@gmail.com mthembusamkele@gmail.com mthembusamkele7@gmail.com Angazi ngayiphutha oh angibafayela ne WhatsApp.
Yeah.
WhatsApp number it is 0749415704 0749415704.
Yeah.
Yeah, yeah, inambi kanjalo.
Yeah. Abantu it's only music. Yeah. Music phela, music.
Yeah, pele. Music phela nje. Oh, music yeah, ubhukwa nje no music phela.
Yeah, hayi okunye.
Okunye nokunye eh hayi sengakuye kokunye. Please ngicela ningizibuke.
La la. Okay, that's beautiful. So, before we sit dedele sahambe, yini mhlambe ongathi ngoba phela unyaka eyisuyaphela mfethu. Yini mhlambe ongakayi achieve kulonyaka ongathanda ukuthi nje before uphela unyaka uyi achieve. Kulo lihambo lakho le lomculo.
Okay, mina nje esingaka achieve igodo ukuthi sicela umuntu ozokwazi usikhosela asithathe sibe ingane zakhe.
Oh, record label.
Yes, adinga ukusayinwa nje. Umsebenzi ukhona futhi nabo bengayizwela. Asipheke into engavuthi engavuthu. Masivuthiwe futhi iyadleka.
Yeah. Yabo.
Ngiyacela mhlambe sekuyibona ke bayaqala bayahlupa. Okay, asipheke into engadleki.
Yeah, yeah, yeah.
Asipheke into edlekayo bakithi ukusayinwa nje sidinga ikhaya elizofudumala. Sikwazi ukuthi sonke silale dhle.
Yeah, and also futhi with that being said, please make sure ukuthi abantu engabathemba and everything yabo yenziwa by the book.
Yeah.
Ngoba there's too many cases nowadays of ama artists are complaining ama record label.
Ayi ngempela ngempela
yabo. Yeah, yeah, yeah.
Yeah, sifuna umuntu ozokwazi ukuunderstand futhi nane genre of music eswenzayo.
Yebo.
Yabo, because ekugcineni sothatha sikwazi ukuthi sisebenze, thola ukuthi umsebenza usahambe ngalendlela abantu abahlose ukuthi uhamba ngayo beze bethi hayi shuthi nani ingcono nisayimele. Njoba senisayiniwe anisenzi lokhu esinazi nikona. Cha, sidinga umuntu nje ozo understand indlela esiyona ukuthi thina engathuki mesibhale sibhalele stage, sibhalele studio, I mean sibhalele studio, sabantu nje ababhalele studio ufike ingoma hlale phezulu ngoma. And futhi sihamba nabo o producer bethu okuyibona abakhanda lezi zinsimbi lezi ukuthi singene kuzona.
Thank you so much, Biemba. Siyabonga kakhulu.
This is an MUT Radio podcast.